dagaalkani oo nooc riiga loo yaqaano qoday hay-adda seef. Wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha maamulka koonfur galbeed Aadan Xasan Usaama oo munaasabadda furitaanka ceelka ka hadlay ayaa sheegay inay ugu talagaleen ceelkan inay ka waraabaan ama ay biyo ka helaan 10,000 oo ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku nool qaar ka mid ah xerooyinka magaalada Baydhabo.
Ayay ku faa'iidaysan doonaan 10,000 qoys oo meel raadis IDB dan badan iyo dadku meel raadis degmada Baydhabo ku nool. Runtii saaxiibta maxamed xaji sheegi ceel kale fadahaynaanii la qoda magaalada la qoda wayna lanka talagalay inay la raayso dadka baraka iyo biyo nadiif ah oo ka filanay oo helan wasaaradda may ka hoolanta inay magaalada Baydhabo biyo gelintii la bilaari saadiiba ku warqabta assessment iyo gabagabo marahay insha Allah sanadkan intii dhamaan way fadaana inay dadka ku nool degmada Baydhabo ama IDB iyo inay helan biyo ka filan wasaaraddan ma in qorsheysan in istaraatiijiyada si fuliida marka eedeyada maasintamada madaxweyne
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay dhibaatooyin biyo la'aan muddooyinkii ugu dambeeyay inay ka jirtay xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo sidaas darteed ceel biyoodkan uu wax weyn ka tari doono biyaridii ka jirtay xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo.
Biyo oo mudan dhibaatooyin badan biyan qaban biyo iyo walbarashada iyo caafimaadka iyo horumarinta kaleba dhibaatooyin badan la qabo dalku dhibaato badan ku dhiidi marka USAID-ka iyo hay'ado la shaqeeya iyo dowladda Mareykanka iyo dadka badan oo doonariska iyo gacanta siyaabo dhamaantii oo eedeedan ka mahadnaqaana wayna rajaynayaan dadaalkii hortu wadaan inay sii ballaariyaan gaar ahaan dadka haqaxay oo hang nabadiidka guriyashu ku qaxiyaan dadkan abaarleyn ma ku qaxna walaa ku qaxna olaadaha ku qaxan abaaraha ku qaxan dowladii oo lug ku xoogaa wiiha ku qaxan dhibaatooyin badan ayaa ka laftay marka taasoo waliba rajaynayaan dadku inay gacanta saata lanka hay isku sii balaaran kar inay gacanta lanka sii hayaan iyo ku codsadaana dowladda Mareykanka gaar ahaan iyo USAID dadalkii wadaan dadkan hadii biinana helin oo caafimaadna helin oo walbarashana helin dadkan dib u dhac xoog leh ka kooye marka way baa eedeyna ka mahadnaqaan mashruucan iyo mashruucyada kale la qabay
barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo ayaa ka soo barakacay deegaano fara badan oo koonfur galbeed ka tirsan kuwaasi oo ka soo cararay abaari iyo biilaan isbiirsaday oo deegaanadooda ka dilaacay. Muxtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.